Showtime Music.
Nishike mkono, twende pamoja. Kama kisoja, ntakungoja. You got a right beauty, you got to feel my vibe. Baby girl, I could sing out on you. The way you do your thing, you blowing my mind. Your love motivating me to the top. Umenimaliza lizami, takupa vitu vile tamu. Oh baby, twende pamoja mbele. Fire burning, olive mwatani, yewe my honey. Beauty nge kuwede kundi sigalandi nawe. Avarunji ndagala na mundi bakabani kukwe. You're my love, yekwa teleza mula inyo mukwano nga kusimbe. Nga chinsimbe, murugendo lwange nawe. Menawe miaka wenda. Haturudi nyuma watatuangalia. Mimi na wewe dia, tuliva amani tetwe sudia. Atugalani, kera gumu kwano tuchari batini. Don't you worry, zegweni na kuchine changwe. You my love, iye kwateleza mula inyomu kwano nga kunsimye. Nga jinsimye.